Silence. Rise up. Pandemic.
Boss. How many boss?
Jingo savings.
I go by the name of Zek Dizzy.
I see you home
a butterfly.
How far?
House don't go.
Let's go stop
forever. Ni police ni nifuno panga budget. Na imagia mafuno panga budget. Uloe mabwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Nifoleseni nifuno panga budget. Na imagia mafuno panga budget. Uloe mabwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Pano mwiniona nifuna koka jacket. Wakonda kuniseka nikapita pa maketi. Si breakfast telema kudialola. Ni diaba wae muni chedweka kufola. Kusevenza ni masevenza na mpambu. Kapena madia manga mange wigi noti puff. Bati kulibe oloka promotion. Tizola saladi mwemu nukila lotion. Muka nituma viri hadi sini makana. Nifuna drama that's why ni meita buwana. Imo majera tione na bot bed. Tiza zipisha na ngati toma njet. Nifoleseni nifuno panga budget. Na imadia mafuno panga budget. Uloe mabwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Nifoleseni nifuno panga budget. Na imadia mafuno panga budget. Uloe mabwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Buwana matimu na mtima wachifundo. Kuskulu wababisha Elijah na mavuto. Nikafola nishema nitendi za mavuto. Hello nipe mpa siku chati nilibruto. Kulipeva mahala pa ethi maybe kubruto. Nifoleseni buwana ninagwira nchito. Ya meneino ya fika ndiye manthendi. Na imwe muzi wavini kamba ni vachendi. Mtu no muamafu ni kama gadgeti. Nyumba si nyumba ngatiribe budgeti. Nina zero checkinga ni muwaleti. Bana wani vuta nda wandine parent. Nifoleseni nifuno panga budget. Na imadia mafuno panga budget. Uloe mabwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Nifoleseni nifuno panga budget. Na imadia mafuno panga budget. Uloe mabwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget.
Nili na vantu bondi wa mene ni masunga. Dine kapteni walo kulipe dunga. No wanda umaona ni mabaza paka sate. But why pakufola paka cheni papate. Jade unifakira mapepa patebo. But kweni choka no food dupa tebo. Gatisuni pasa zanga ni kumisa katemo. Na imwewa pujumu saka ni katemo. Mapresa mumuti yani pango nkala zoko. Landiro jikuli grill joa faka loko. Aso ya muhudu nje ikali motivation. Kuli ireza nje kukali occupation.
Nifoleseni nifuno panga budget. Na imadia mafuno panga budget. Uloe mabwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Nifoleseni nifuno panga budget. Na imadia mafuno panga budget. Uloe mabwana na muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuna panga budget.
We told you, we told you. Mr. DM, I see you.
Managers
Alpha Butterfly, let's get it.
Fire.
Hey, Vai Reza, but you beat in our
instrumental.
But you flow.
I love it.
G, we told you.
Silence,
we told you.
Music.
Nimbo ya sira kaide ta rekoda. Kwa sala chema fine school mvila no ikonda. Bye bye.